Chuchuma kama vile unafua Mama unapika basi nije kupakua Chuchuma kwenye chocha mabua Ila chunga mchanga singie kitumbua Chuchuma kisha ulegeze nyonga iyo Chuchuma unitoneshe kidonda iyo Chuchuma unanyoka na konda iyo Chuchuma kwenye mlima kitonga iyo Aika toto
Moto mo
Moto moto
Moto moto
Ay bye koko
Moto moto
Joto joto
Moto moto
Kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha Kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa
Kina dada mko wapi? Basi muingie kati
Chuchuma, 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 chuchuma
My wrist feeling icy, but yeah, but nobody's wifey. Chuchuma, so they grind the hill again. From the 90s, living legend, girl, I might be. DJ wagon, make you wetter than the ocean. So they come down with the lotion. Hennessy, said the thing in slow motion. This the remedy, so for you bringing the potion. I got auto,
moto,
moto, moto,
moto,
I buy coco,
moto,
joto, joto,
moto,
ebony. More energy, eh. Call my guy, bop on enemy, say. Friend of me, unfollow me, eh. You feel the many, tell me the motion.
Chuchuma, 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 chuchuma,
chuchuma, chuchuma, chuchuma, Tukunyema, pilau lau, nipe supu tena Mashau shau, kana sinema Yani kana kula ndizi bila kumenya Basi nipe za kichina, eh
Mzamba,
fanya kama Bruce Lee
Mzamba,
viuno vya kusigina, eh
Mzamba,
fanya kama Jet Li Navocheza kwenye chaki kana taka akataki Na chumba ni varangati kwa hito Na pembeni katikati na katachi Bila wasi kamedata na wasafi taito I got toto,
moto,
moto, moto,
moto, moto,
I buy coco,
moto, moto,
joto, joto,
moto, moto,
kamata, ukuta, shuka mbaka chini teke down zungusha, kamata, nakupa, nikishika nyundo nipasue kichupa,
kina dada mko wapi,
oh,
basi muingie kati,
chuchuma,
chuchuma.